Beat.org.
Strong Beats Records.
Yo kili human sniper. Nisusweza banana kafela. Mina manda age. Uske marumela kuya mama nyalonge msali banana. Nisamba kuba nifose. Nisawa musi blaze.
Awe ni sabakuvatia, anikonza kupima ringingi, nisalimwana.